ngaleli angekeli zelishoyo. Singazange sijakatulethe ngayo. Bahlulekile angeke size sikhoyo. Ukushiya lokho lokho bethu la. Asifuze ngenkohle ngenkinga ze. Asifuze lehlobo ezayithanda ibhiya. Asifuze nomjolo ungawuthanda ze. Asijuze lotshwala ngiyawuthanda mina. Akushiya ko ekwasemhlabeni. But desperately ngeke ngishiphe.
Yeah, I'm funny. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the hospital.
Langaleli angekeli zelishoyo. Singazange sijakatulethe la. Bahlulekile angeke size sikhoyo. Ukushiya lokho lokho bethu la. Asifuze ngenkohle ngenkinga ze. Asifuze lehlobo ezayithanda ibhiya. Asifuze nomjolo ungawuthanda ze. As choosing, Lord, trial and yams under me. Nagushiako, take was him loving me. But best belief, yagging me sheep. Yagging me sheep. Yagging me sheep.
I'm a man. I'm full of him, Bali. That's for like a turkey. Don't put me to my seat. I'm not going to be able to do it.